Eyo nga tufuddeyo gavumenti ya kuno egumizza abalimi b'ebikajjo nti akadde konna baakutandika okweyagalira omulimu gwabwe oluvannyuma lwa paalamenti okuyisa etteeka Sugar Cane Amendment Bill 2023 erirungamya abalimi b'ebikajjo ne gye babitunda okulabika nga tebaddamu kufiirizibwa nga bwe gubadde nga bannannyini kampuni gye babitunda babadde bayitirizza okubadondola. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Taebwa Banjirana akawungeezi akayise yabadde asisinkanye abalimi b'ebikajjo abeegatya mu kibiina kyabwe ekya Greater Mukono Sugar Cane Outgrowers Cooperative Society mu lukungaana lwabwe olumalako omwaka ku kiro kya Division y'e Kawolo Munisipaali y'e Lugaze era nga we yasinzidde n'abuulira abalimi bano nti etteeka paalamenti yali esadda era omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni n'aliteekako omukono kale ng'ebbanga ery'emyaka ebiri egyaweebwa bannannyini kampuni agagula ebikajjo bino oluggwako bano baakutandika okweyagala.
Naye ku luno twagambye tumanyi waliwo ebirala by'ofunamu, ebyo by'ofunamu twagala nabyo oweeko obulimi nebyokugamba nti laba mutaano emu tyama akasawo kamu ka sukaali ebyo twabivuddeko katwakiteese muteeka tumanyi ojamu n'amasanyalaze so twagala gwe advani megawati 5 ez'amasanyalaze zoja mu bikajjo tumanyi sente zoziziyamu twagala nazo oweeko obulimi tumanyi ojamu morasef so twagala ezo mora sente zivaamu nazo muli makoreti tumanyi ojamu esano omwenge omwenge sente zozamu nazo twagala omuli makoreti so gyeteeka gye twakora bwebamala kujjako kosi omulimi ajja kutwala 60%
Mungeri emu Thomas Taebwa Banjirana akubiriza abalimi obuteetundako ttaka lyabwe wabula balikozese okulimirako ebintu byabwe naddala nga babiteeka mu mikono gy'abantu baabwe babeere n'obuyinza obwenkomeredde.
Mbasaba tubabuulidde akasente akali mu bikajjo naye mujjukire stability esingayo ya food security waka olina kyakurya bwe mulimu ebikajjo ne mukora ki murabe nti mulimako ebyokurya ebyawaka ene n'ebyokutematema ettaka gwengwettaka oliwo abaana katonda akuze kwata ebijjo murabe nti muprotectinga ettaka lyamwe nga famire balikozesa nga famire sange nti mulina famire yamwe famire ya Sarongo erina eka 10 bana barikozesa egaso ya famire neberawo kati bana abayindi kye basinga betwekomba kyebyaffe twabitemaatemada.
Wakati mu nteekateeka eno abalimi bakkiriziganyizza okuyisa embalirira yaabwe ey'omwaka gumu kwe bagenda okutambulira nga yakuumenta ensimbi obuwumbi 200 n'omusobyo. Katereevu Julius ye ssentebe w'abalimi bano mu bbendo bende ery'emukono ategeezezza nti embalirira eno etunuulidde okwongera ku mutemwa gwa ssente ez'okuwola abalimi okunogattako n'ebigimusa okwongera mu nnimiro zaabwe.
Emmotoka eri twabayitako emiliyoni 7 tetwazeewuze ebintu bya kibiina tulakira n'ezaavudde ezikadde ezaakoze nti ezaakoze emmotoka eyo naye byonna bye tukozesa tubiteeka mu mbalirira eyo oyinza wa gavumenti najja n'abitululamu ne babyesasinga ne bigenda paka waggulu mu Kampala minisitule wa trade ne babitululamu nti biki bitu
nebbadde tekigenda okukola okulaba nti ologenda ku magombolola ebi twagala okulaba nti lwaki tekigenda kusembera ku magombolola gyemuli kompyuta ziweziri mutandika okwewandisa
nze nkemba budget eno tugiyisa olw'ensonga omwana ono akyali muto yejimba bwegi mutumuli emabega we twali nede tutuuteeko.